Beddaade Bamako yimɓe ɓe cifike doɗiɗo bonandaji to Tumbutu Bankas Yelimane.
Watte fo so saaraɓe ana piira a nato saabe hewtine sukaɓe ɗum torraji saabu ɗum heddude haqqille suka feeso on e jannde a tawa ɗum wadda tiɗɗaji kewɗi le jannde makko son ɗum gorko o ɓoyen o yeggitta ɗum sono suka debbo ɗum ana nato saabe jaati ko salo nadde dewgal saabe torraji ɗum wiyata abba makko ana waɗode inni ko le dewgal mi saabe walla hakkude inde ɗen e abba ɗan ɗum naati saabe jaati mi heɓi torraji kewɗi le jannde fa hooreɓe sud l'école halfini kan amir en chrétien goto
l'école m'a confié à un prêtre
ɗiɗo haalaji ɗi gonɗinama wonandi kanko psychologue Mamadou Niantaw e wimakko ɗiɗo bonodaji ɗi ne mbawi jaati sammude kuteji cattuɗi do suka
watte fou saaraɓe ɗiɗo ana dukodira ana nato saabe hewtina suka sugolaji kewɗi fa haɗamo ɗoyɗi ma haɗamo ñamde jaati saabu ana nato saabe ɗum o suka pama taguji bonɗi ko wala tagu muɗum le suka ko makko
kanko dunke neɗɗa ko cafin sisoko holitti yo famingol ceno hoore yalla yimɓele ne anda hakika kuteji ɗiɗo torraji ɗi do sukaɓe
metti ko heewi ana maate hakkunde gorɗo debbo hannen ko heewi muɗum ana saabi bini e wala bawɗe ana hasi saaraɓe ɗiɗon dokkodira juuɗe elta suka nga watte fou so ana miili fe fiide sukale galle a tawan bapre am makko ma indira am makko hottade mamre am makko wiya o suka fiyataken ngam mbiɗe tijji dabri ana hani fiyede yalla jamaren ana famintinede kuteji
muɗum
le maliɗo kuteji ɗiɗo toraji li degol do sukaɓe ne gattana hakkilo banggal saria e wi kamɓe dunke e sariyaji ko heewi haalama e oɗo kabaru o ɓuur fof le nuygal sariyaji ngal e le toɓɓere muɗum tatoɓerde haala haybol suka memama ɗum ɗo yo jaati hunde heyre non holtiri Mamadou Lassine Diara kanko goto yimɓele kummadda fedde mali humaninde haybugol hakkeji sukaɓe
effectivement les sanctions
min gonga jaati jokkugoji ana hollita le saria ko naari banggal badde haqqeji sukaɓen ko hollita le code pénal ko jantude kabaruji maral galle e sukaɓe ga ɗi sariyaji ko heewi muɗum battataken sono wala ɗum jokkugoji mawɗi ana hani waɗede ko natto saabe jaati sukam ana wawi teddede saaraɓe muɗum fayottade jommum ɓudde kasoji
banggal teddadi ɗiɗo torraji ɗi kanko dunke kabaru hakkulno ɗum ni psychologue o ko wajoto yimɓe yo famminde kala anniɓe hurtinde fade mabɓe fuɗɗude dewgal keɗɗanna Mamadou Niantaw
sono hono ɗi torraji matama ɓe yimɓe oɗon ɗi bonallaji ana wawi noddede yesso laamu yaha sari o saabi ɗin bonallaji matama nokkuji hewɗi ñolman hannden saaraɓe ndu famintine ndo kuteji ko ɗi wawi hewtilede sukaɓen watte fou so saaraɓe ɗiɗon ana lonki kowde li dewgal ɓen hani firi dabiriji yalli pati suka on mata ɗum suka ana hani yoppede nokku goɗɗo yalla paɗi torra fo hewtama ɗum won dabiri han ɗo fiyede
ban goɗɗo ɗum hultan wiide ko yiya fof suka ana gurni na deƴƴini jaɓata fe halde dunkeɓe holti wiide ko ɓuuri kay yo fide dabari no oɗo suka o watta birki sembe calɗi e fijoji yogaji